laba todobaad ka hor markii ay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan dib u celinta qaxootiga Soomaalida ay wada saxiixeen dowladda federaalka Soomaaliya, Kenya iyo hay-adda qaxootiga ee UN HCR ayaa guddi uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Joseph Ole Lenku oo ay ka mid yihiin hoggaamiyaasha gobolka iyo erga ka socota dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay la kulmeen horjoogayaasha shanta xero ee qaxootiga si ay ugu sheegaan bilowga barnaamijka dib u celinta qaxootiga. Wasiirka oo la hadlayay hoggaamiyaasha qaxootiga ayaa waxa uu sheegay inay tahay waqtigii ay qaxootiga dhulkoodii hooyo dib ugu noqon lahaayeen. Inaad calaacashaan ma aha, waa waqtigii aad ka faa'iidaysan laheedeen fursaddan oo aad dhihi laheedeen macsalaamo oo aad nolol cusub bilaaban laheedeen dibna ugu noqon laheedeen gurigiinni hooyo. Dhinaca kale, hay-adda UN HCR oo iyada ka mid ahayd saxiixayaasha heshiiskan ayaa shaacisay in dib u celinta ay tahay mid khiyaari ah oo aanay jirin wax qasab ah. Afhayeenka UN HCR ee bariga, bartamaha iyo geeska Afrika, Kitty McKinsey, ayaa sheegtay inayna jirin wax amar ah oo soo baxay oo lagu xirayo xeryaha dhadhaab.
There are no plans to close the refugee camp. Certainly the agreement that was signed among UNHCR, the governments of Kenya and Somalia does not call for the closing of the camp.
Ma jiro wax barnaamij ah oo lagu xirayo xeryaha qaxootiga. Heshiiska UNHCR, dowladda Kenya iyo Soomaaliya wada saxiixeen, kuma jirin wax ugu yeerayo in la xiro xeryaha. Waqti dhowna lama xiri doono xeryaha. Qof ka hadlaya arintaana ma jirto. Afhayeenka ayaa sheegtay meelo ay ka mid yihiin Kismaayo, Baydhabo iyo Luuq in ay qaar ka mid ah qaxootiga ku noqonayaan, balse waxay intaasi raacisay in dib u celinta aanay ahayn kuwa la filan karo in hay-adda UNHCR ay sidii caadiga ahaa ay ugu daabulayn doonto gawaari dadka doonayo inay noqdaan. Waxay kaloo sheegtay inay jiraan dad doonayo inay noqdaan kuwaasoo ay ku tilmaantay inay yihiin qaxootigii ugu dambeeyey ee soo gala xeryaha.
Let's also bear in mind that very often refugees do want to go home, and particularly in the first stages, it's likely that the first people who will want to go home are the ones who came.
Waxa ay tahay inaan ogaano waa in qaxootiga qaarkood ay doonayaan inay noqdaan, gaar ahaan inay ka qayb qaataan qaybaha hore ee dib u celinta. Kuwaasina waa qaxootigii soo galay xeryaha waqtigii abaarta ee 2011. Ma ahan wax suurtagal ah kuwii joogay 20 sano ama ka badan inay ka mid noqdaan wareegga koowaad ee dib u noqoshada. Afhayeenka ayaa sheegtay in dowladda Kenya ay soo dhoweyn wacan u samaysay qaxootiga iyadoo u ogolaatay inay degaan dhulkooda, balse dhaqaalaha qaxootiga ku baxa ayaa ah kuwa ay ku deeqeen beesha caalamka. Waxaana weydiiyey bal inay dowladda Kenya ka daashay hooy u noqoshada qaxootigan faraha badan.
The government of Kenya has been very accommodating. They've given land, but you know, let's bear in mind that many of the
dowladda Kenya way soo dhaweysay qaxootiga. Dhul ayay dejisay. Laakiin xusuusnow in qarashaadka ku baxa qaxootiga ay yaboheen dowlado kale, beesha caalamka iyo shakhsiyaadba. Marka ma ahan inaan ka hadalno inay ka daashay qaxootiga. Ugu dambeyntii, Kitty McKinsey ayaa sheegtay inaanay hor istaagi doonin haddii ay jiraan dad doonayo inay noqdaan oo ay tahay go'aan shakhsiyan ah oo ay UNHCR ku taageeri doonto.
So if they feel that they want to go back, obviously we cannot stand in their way. We cannot tell them they cannot go back. So this is their decision.
Haddii rabaan inay noqdaan, ma hor istaagi doono. Waa go'aan iyaga u yaalo. Haddii go'aankaasi gaaraan, waan ku caawineynaa. Annaga uma ololeynayno inay noqdaan, mana ku dhiirigelin doono, kumana qasbeyno inay tallaabadaasi qaadaan. Warkan ka soo yeeray hay-adda UNHCR ayaa ah mid ka duwan kan ay qaxootiga dhadhaab ka maqleen saraakiisha dowladda Kenya oo ahaa in la gaaray waqtigii ay dib u bilaabi lahaayeen safarkii dib u noqoshada dhulkoodii hooyo. Go'aankaasi oo ah mid ku adag inay gaaraan dad 20 sano ku noolaa xeryaha qaxootiga.